Democratic Alliance Masipale wa Masilonyana e fetisetsa bothata ba phumantsho ya metsi Brandfort go letona le ikarabelang go tsa mebuso ya selegae. Go robega ga ngata-ngata ga pompo ya metsi mane Sandford Canal go etsa gore baagi ba dule ba sena metsi matsatsi-tsatsi ka nako engwe ba dibeke. Marangrang ana a metsi a ne a sebetsa gantle ka 2017 empa ka jeno ke mathata. Baagi ba tshepela go dilori tse sa tshepagaleng go fana ka metsi le go thuswa ke batho ba bangwe. Gona go bontsha gante gore masepala o tlholeile mme ebile ke nako ya gore porofense e kene magareng e thuse setšhaba.